The Uptown Pigo.
They call me Happy C.
Sultan!
Ni yule Happy C.
001! Hey, yo, Biggie. Love is beautiful, team.
Na
isi upepo mwanana unavuma, ishara ya upendo. Nje isi ufueni, ni upendo. Maneno ya watu puzia kuyasikiza, uwano tuchamba kwa misembo. Unavoni pena upendo unapitiliza, hawesi miti mjengo.
Shauri yao
mimi sijazaliwa mwenye.